Mbatite bendera eri ekibiina KNT ku bwa president retired major general Mchamonto ateeseza nti ssente za parish development model ziweebwe nate abaziganyulwamu buli mwaka mu kifo nate eky'okuziwa omulundi gumu gwokka ng'ayogerako eri olukungaana mu ggandalo lya weekend mu Arua. Monto yagambye nti ssente zino eza buli mwaka zisobolera ddala nate okuyamba maka okuteekateeka okutumbula zi business wamu n'okulaba nga ssente zino zituuka eri abaavu. Ono era yalabudde nti obukinuzi n'obulyake wamu n'obukulembeza obubi bitaataaganyizza nnyo ddala enteekateeka ez'okulwanyisa obwavu mu Uganda okuva mu mwaka 1986. Abatuuze baaniriza ekiteeso kino era ne basaba wabeewo n'atakalula k'amazima n'obwenkanya wamu n'okuwagirwa mu by'obulimi. Omuntu yasuubizza okutumbula ensawo y'ebyobulimi okusa obujja ebibiina eby'obwegassi wamu n'okuwa zi loan ez'amagoba matono eri abalimi.